ngithandwa nami wangifela nami wangisindisa endaweni yobumnyama wangiphakamisa wangigezisisa waze kwamnandi ukwazana nawe. kiti aluna kahulo luwane nawe beleri uthando oluyisiphogiti aluna kahulo luwane nawe
ina andi uthando.